Anna kill my chef, Anna kill my chef, oh yeah, Anna kill my chef, Anna kill my chef. Na mona ga chumbani,
go chumbani,
Anna zama kwa ndani,
oh kwa ndani.
Oh you mama na kill my chef, Anna kill my chef, Anna kill my chef, Anna kill my chef. Nyonga ndembe ndembe, tuma kime ingi ya mkenge. Nakimbiza mwenge, kona naifini ya sekenke. Ile mikidige segele, anata mfunga paka kengele. Akichuma tembe, bila katijua ni makele. Uyu mtoto anataka ye,
aye anataka bia.
Nitampata ye,
kwanza zingatia.
Uyu mama na kill my chef, ana kill my chef. Oh yeah, ana kill my chef, ana kill my chef.
Namona gachumbani,
oh chumbani,
anazama kwa ndani,
oh kwa ndani.
Uyu mama na kili mashifu,
ana
kili mashifu, ana kili mashifu, ana kili mashifu.
Toto nyuma kibinda koi, akana ni misito boy. Yani wacha wani tetoi, ale chino toi.
Makarama, skatitama, hata waseme misha zoya. Mwambie mama, mina kufa, twende nika kuonyesha.
Toto nataka je,
nataka pia.
Nitakupata je,
kwanza zingatia.
Uyo mama na kile myself,
ana kile myself. Oh yeah, ana kile myself, ana kile myself.
Namona ga
chumbani,
o chumbani,
anazama kwa ndani,
o kwa ndani.
Uyu mama na kili mashifu,
ana
kili mashifu, ana kili mashifu, ana kili mashifu.
Mama na kili mashifu, ana kili. Mama na kili mashifu, ana kili. Mama na kili mashifu, ana kili. Mama na kili mashifu, ana kili.
Hey, as you know, when a man swish, when a man boy, when a man puffy, when a man.
Ndingi toze kukikangiza.